Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jamale moɗo, heɗi gone bete alkamisare nogay lewru février hitande 2025, yamde jana yettake fanni jama e nakkum e gelle anali laamu kajjulu Ousmane Ñaly Boule. Kabaruji ɗo Adjaratou Traoré woni to ɓoggi janɗe to. Hono luumoji ɗi gorile o wattuma balɗe sappo keddini fa lewru korka daro, tawi futoɓe mbaltini hakkillaji ka noon jamare nde ana wemba. Leyɗe jamanu Allah o jambinanna nogay lewru février ndu ñalawma keƴanaɗo potal e wi honjotoɓe yogaɓe eɗen moƴƴi banggal dartugol jam e deƴƴere. Festival kuminingal jam leylefol AS fuɗɗi golleji muɗum. Ngal festival arandewal fuɗɗi talatare nde, ngal fanda muɗum yo yirwinde finatawa ɗe leyɗe. Yo ɗiwoni sembe kabaruji ɗi beyta ko one bisimilla heɗare studio Tamani. Hakke balɗe sappo keddiniɗe dargol lewru Ramadan, luumoji bamako yogaji ana kewi petto guureji kañi e kulle kecce. Ka ɗum fuu e tawede ñamoɓe ana ɓe mbano kiɓirta ɗe kulle le lewru korka. Eɓe darta e laamu o darofa dabereji ɗi DGCC ɓameɗi e teddine. Kamɓe julaɓe ɓe kolliti wiide guureji mbasata heɓede, guureji ɗi mbasata heɓede cogguji ɗi du ɓeydatakole lewru korka. Anni ko Lalaycha Walde in fa heɓini en caggal koyeli luumoji ɗi dow faccitago Mamadou Sama Seko e Ali Sise.
Kenkiliba na yare sanne wattu Ramadan. Mariam Kune cottowo ɗum November gila joni kewal coggu muɗum.
Rowande ni kenkiliba o angoro muɗum ujunere temeɗe jeegom ga hitane hikka coggu o ɓeydike jaɓɓe kañum du tiiɗi.
Hono kenkiliba ñamduji kewɗi fuɗɗi tiiɗude alhaali mo ɓami suglam muɗum jamare, saabi yo ñamduji ɗi nawtorte sanne e wattu korka.
Cakoro sikkaro ujunaye joyi e temeɗe joyi wonno ñalawm hande o ka ujunaye joyi e temeɗe jeegom ɓe jeeyirta ɗum. Andadu so tawi coggu o waran ɓurde ni ɗo e lewru korka kilo jaba capan jeɗɗi. Kulleji ɗi yimɓe wawayade caggal muɗum feewi hono sikkaro, nebam, kosam, ji kañi ko nande muɗum ka fuu ana heewire luumo ngo. Tiɗɗala ana woodi, ana haani ko ɓe jormomi. Wala fuu landinal ngal ngammi fewde lewru korka, tew e liɗɗi fuu ana tiiɗi.
Commerçant en mooɓe e détail en fuf anditi jaati kaɗo tiɗɗalla ñamduji yogaji. Ka ɓeɗo holti wiide kewal coggu o na ɓili e transport e kañe kabaru dundugol ngol e kukki taƴol wiɗi kay ɗeɗo kulle ɗe wastaka fo heɓede e lewru ndu.
Min grossiste min détaillandu lanɗo jaɓɓi ka yimɓe heɓan ko hasindini e muɗum fuu le lewru korka ndu. Adugol kakiɗi warde ni wonko tiiɗi seeɗa saabi doigné en
c'est pas facile.
Ardiɓe DGCC jaɓɓali sefade dow kabar muɗum kaɓe kukki taƴoral wiide dabreji fuf piyama yalla cogguji tongadi ɗi nataɓe. Gila joni e wimaɓe bidikaji kewɗi Bamako uddama saabi rafi teddingol cogguji sikoro.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fa andoɗe mbawi ɓuɗe dobbeɓe annde ɗe do hella amen Facebook kaña compte X. Énergie di Mali edem hokkan courant le lewru Ramadan waroro ndu ñalawma fuu erŋaji sappo e jeenayi ɗo Bamako ɗo e le région ŋaji ɗi. Ngo heeƴo kertango hollitama talatare sappo e jetti lewru février ndu iwrude e ministre commune courant e ndiyan. Ngol hokkugol courant mono fuu no yiiri ɗum e hakkille muɗum hakkon ɓiɓɓe leydi men ndi. Fa ɓeydoreɗen faamu keɗen Oumar Way Galo e Ali Sise.
Tatiɗiɓe anni yaltinde fa tiɗɗallaji courant le temedere fuu capanɗe jetti huncene hoore le leydi Mali. Kanko directeur général fedde edem nde noddirten Abdoulaye Djibril o wiɗati ɗi fo ɓe gonde yaltinde hen ñalawma hande o fa pewta e ɗiɗo heeƴoji.
Je puis vous assurer
mbiɗa wawi waltinde hakkillaji moɗon banggal immadaraji ɗi gollirɗi amen ɗi fuu wonde wadde yeyala lawol kollitagol banggal hokkugol malinkoɓe courant ngol ana laato. Miɗa wondi wadde komi mbawiɗi fuu yella ko golle o wawa yaade caggal muɗum feewi ana heeɓa mo'intinede. Miɗa gondi du jokkitade san e immadaraji fa min ƴanta yimɓel ɓe min dewata kae haaɓo fewde yurku yurku kae mbadiji ɗi wona ko nini.
Ɗo Bamako ɗo hakkillaji jamare nde ana fecci. Woɓɓe kolliti ɗum fa bota sanne ko nayri banggal keɓe dernoɗe ko ɓoyi le leydi meɗen ndi. Woɓɓe do kollitiwde an jeeli ɗiɗo haalaji taɓe.
Aya min kaya mi wiya miɗe hooli ɗum ga ɗum waltina e hakkille an kaɗe, saabi joon wona aran maɓe haltande men hono si ɗiɗo haalaji. Min taƴori min ka ɗum latta ko kalima tan. Miɗo keppi jaati ɗum fuɗɗayi ɗu e hakkille lobbo, saabi mi tampi nde wakkati ƴaɓɓitiɗɗi. So mi heeɓi laatade ka ɗum welanmi.
Micciteɗen wiide ko courant ngaji ɗi gondi taƴƴude ko ɗum darni golleji kewɗi le leydi meɗen ndi. Ɗon kamɓe ñohoɓe fa yetto cuudoɓe e ko nandi e muɗum. Fa ɗiɗo heeƴoji taɓe suudu ministre humnino kabaru ndiyam kañe courant ngaji le leydi meɗen ndi holli tiwide usuruji kesi kani yoɓede.
nyalom adne kejanaado potal hakkunde himbe yambinde alkamisare hande noga lewru fevrier ndu o nyaloma yambinte le wattu mo leydi meden di bame dabereji kewdi do kabaru modon dun fanda modon yalla jamarande ana heba yottade no yafri le cuudi sareedi tiagalaadi dabereji zuz en ko njeli kaltidal heddo wadde e jaleñidi andim en da ku kanyen en kolliti wide lamo an handarade darnde modon habude e rafi potal Umar Waygalo
fadde meden halde kabaru sariyeno yimbelbe fukkani fondirede kalen kabaru no jalliñiɗi fukkani hawrnirede fa joddo kalda kawra non konko Mamadou Guissé jengino jande dow dowro o hollitiri wiide o wi noon tan watta so jamar nde fu fota
wallude ɓiɓɓe leydi ndi hedde wawde heɓude hakkille lobbo e dow ɗum so a nani justice social fo améri makko e jokkuɓe muɗum ana mbawi lamdede kabaru towna kabaru wawtawa ɗum laataw hakkunde meɗen e hakkille meɗen gulliren ɗum hoolare Allah ana hakkunde meɗen ene ɗum ana wawi laatade sababu wallire yalla leydi ndi ana gollira gona allah kawal ana waɗa ley leydi ndi
fodde tanjo gura andanɗo kabaru neɗɗa ko holliti yiɗɗati hen kan yaltinede ley hen fati fe goto heddine caggal non watta so yimɓele ɓe fupota e leydi ndi so ponde ko nayri bangal sariya du
sariya potal lemali wawa yaade caggal andimako ɗum woni handen sini a taykitege ñande fu himɓe ɓuuri jogade tiɗallaji fambura e dow keɓal muɓɓen ñande fu sini andare himɓe jogui tiɗallaji wawininde koye muɓɓen potal yo wadde fa sukaɓe jokkolɓe keɓa golle ɓe joguiɓe tiɗallaji daranade koreji muɓɓen ko ɓuuri duuɓi capanɗe tati
ɓeɗo taykititoɓe kollitiwide soni sariya tacciraka no moƴƴiri fa jaam e deƴere hewte ɗum yaafa
golleji yambere arandere festival la kuminingal jamle leful AIS fuɗɗi talatare nde ɗo Bamako ɗo ɓe noddiri peace building festival international AIS imade maɓɓe yo darjinde e yirwinde finatawa ɗe leydi AIS e wiwuncimɓeɗe no hoore ɗum waɗandu fa kaltidal waɗa sukaɓe jokkolɓe dokkidira hakkillaji dow kabaru nde fedde yalla ana pama heɗen wawi waddude jaam Aboubacar Traoré woni daraniɗo ngal festival keɗe ko wi Ali Cissé
oɗo festival ka war ile wakkati muɗum saabi hunde wonno kasindina none sanni leyɗel kawtuɓe le guɓal AIS weɗodira juuɗe mumen tewta fihande hoore mumen dabreji mbawɗi yaltinde ɗumen ele tiɗɗalaji ɗiɓe gonde fewde e muɗum ɗi e wakkati ndu kasem teddinde e hollude ko leyɗe ɗe wawi wadde ele sisili mom cuuɓi fewde muɗum hitande hikka o ɗoni AIS foyre hesere lefol sahel ngel kañe afrique gonɗo ele jaam oɗo bato waram latade sababu e juuɗe amen miijade e feccididde komi andi mi tugoɗo finatawaji amen fami keɓa yerwinde golleji pawiɗe demal kañe tewtugol jaam oɗo festival waran latade école mo hayaɓe hewɓe kañum en ndu warta heɓude famule muɗum sanni saabi ko heewi maɓɓe le ñalawma hande o fu fuɗɗi yeggitidde hoɗum woni nesuji amen hoɗum woni finatawa amen
ñalawma keƴanaɗo hokkugol ƴiƴam waɗi ñande sappo e jetti lewru février ndu le suudu docteur Ansongo ley o ñalawma jibaji nogay e joyi woni koɓe keɓi keɓuɗo hakkillo muɗum yo fedde ɓe noddirta région régional des dons 200 ko ɓuuri sukaɓe jokkolɓe capanɗe nayo jeeyi hokkude ƴiƴam maire o kañe e ardiɗo suudu docteur ɗum ni médecin chef jettingo hakkillo ɓe barkini ɓe kuyaniɗo ɓe huncin ɓe ɗum hoore
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
hello zoom sir handen ana fawi dow kabaru wartoɓe witta witta kadule ɗe yogaɓe ɓornoto no ɓornirto fa yettade ko ñamata fu waylitoto hono ɓe gori Oumar Waygalo
en mbiya oɗo neɗɗo noddirteɗo sagamadi yo ɗum woni golle makko caggal komo yano duuɓi sappo e joyyi le leydi espagne nokku noddirteɗo saragos o wartili nokku o on wonde wadde propagande makko nde jiiɗamo fu omo laaɓi fei so wulare ana woodi a tawa ɓorni veste ngaji kañe montre makko parfait makko du fei saɗa ɗo woɗɗi anana hendu muɗum kanko sagamadi o somo haala o sinan jamanɗe anda europe mo iwri ɗengal ngal mo haalata fu hono tubakuɓɓe kaldatano o sinatsina mo haalira fei so ñamduji ɓattama wona ko heɓi fuu do jaɓata ñamde kuyerni e fourchette ngaji non mo ñamirta ndiyam du o jaɓata yarde sona ndiyam iwojan e bidoji ɗi o ɓooyi seeɗa tan o yoppi ɗum fuu caggal komo wali e nokku o lebbi talka ko nangi mo wiide tan mawni kinare wala fuu ko nafata neɗɗo nde leyɗin kini fuu nden lanɗon huncata ɗum
e kabaru metodo nanama kenyan goto e arandebe cinema afrika malinki nodditedo suleiman sisse alla muyte mudon sappo e jena lewru fevrier ndudo bamako do du mako anabarano chapande jetti e nay e prix du jury le hitale 1987 do kabaru yelen e doni foire e kanko du wonno arande no hebbe ko be biata e festival de cannes le hirnage doni le hirnage afrika doni le sahara no sutura o gorko kibdo labi didi etalonde yalenga e grand prix di fespako wadan alkamisare hande no gay lewru fevrier ndu e leddi ande nyaari lato kanko jati o jodi yo ambiyan yo tom bura moga et sa kirabe do kadu den e kabaruji di ka holtindo wiide ko woni hakkilaji modon fodo bay holitinde men sini on nuddi numero 76 98 56 56 e ngal journal e magazine o fodo bay hedade dun men sini on nuddi numero service kana kuna foni 37 320 mr america andon kana tawre don no ga tanka credit e telephone modon kedde hedade do seda yewtere cellande wala jukkininde le mali tabagol heyo ndimu hala mudon an wodi du le nokkuje egube ngodi rewbe hewbe wombe le den nokkuje ngatta don ka bi cultivide tidallaji ana ngodi nan fay etawe den tidallaji be bi edum bawi edum wawi kay e hokkude be ono yirwere le galleji mabbe kambe doko toran be cultivide nan no edun wawi latade sababu utugol maaye maaye sukabe en be himbe jogi be tidallaji sanne le ngurdam ben fa bedden fam an ko kalifa goita hebne do faba mu hajab amen wam ele nukuje de e yantude de inare halde hala kabaru hebe dum bonno anya horebe goldeji mudon ka golle mudon wana ko wotti tabitinde tatteji fu le nukuje egube gon hele mudon le leedi mendi rewbe ana pami nafa hejondimu do tabade don kede be rewbe yogabe wombe le nukuje egube wombe sigu e gawo
ni e ban kolosita
to tingol beengu lato sababu nirado o fofta suko dun mouno no hani to tingol beengu kay na mo eni nirado o mo eni dun suko
kanon rewbe yogabe ana chalani don ko sababuji mudon ana kewi
madde de kake
meda yi hurnde dum denno wala fuf ko bawmi halde dum ni mila wiide ko wiete planification familiale o wala hunde mudunde meda dun waddi sabi jongalli am jabana mo nawtorta go dun na hebati allahji yi jam hunande mudum madun na do mu famay no amirte sato nangaredu nawtorgol mudun e tawde fuf kambar dun ni sikiti kabar mudun
kanon babiraabe yogabe e gube golti wiide nafa hejo ndimo ana wodi e wi mabbe dun ya fi tarnade almusaddaji koreji mun musa jara e demba tambura didon fuyu egube wombe yoru e motti
so heewi nafa fa so hadi e cellal sukabe kanyo utugul almusaddaji galle worbe hultobe ana kino don wobbe yon notor sa
fatumata kulubali yo saz fam gondo kuciala won ko holiti nafngaaji gondi do heejo ndimo holiti du torraji kebeteedi do mudon
sa mena latante meme
musa bidan kawral le galle utugul amgul reedu ngul yelaka fay butugol maya maya sukabe heccube indrabe kala hejo golle na jogi kuteji sede ko min darrata rewbe kala wottu wonko be tayki be tinno warde lupital no yawiri
fa ko yida dun hebe himbe hewbe nawtoro dun ONG nga yogaji lelnay juude mu ben wadde be balla himbe yogabe wadde be jottole nokkuji himbe e gube golle mu ben famminde dum ben e majji ana hen ONG yangtu malamin sise jubbino golleji mun gondo motti
ele nuku déplacer un bim chan dabare num kinoto kabar mudun bangal docteur en e kaki gollir tagal mudun num kumpitan déplacer be wultindibe be baw yaade dum bawi gollede
docteur en cultivide hana daranade wadde hejo ndimu tawe yottaaki suudi docteur dun yo holitinde wiide kon dati kewdi kandi jokkede dow tabade dun fatumata kulubali sage femme gondo kuciala
on doit pas faire des méthodes de
planification ana fini do hinno dabare tutingul bengu tawe ayida e docteur sabi an hani ande sifaji hudi huntande hore sabi an wodi di wattu dabbo an wodi dum di wattu juddo
fa hewbe dabbo e majjun do humanade nettaku horebe service development social region kawo an gonde wadde imma daraji holita ngoji e cultivide be dulla nafa mudon do wallude himbe e gube dum sabe de be ngada golleji kewdi do kabaru mun ibrahim karakojo gollo le de gollirde politique ko be gondi wadde
min gadan to tondral hakilaji famin gollo e kenye mbirki sabi ene jogi rewɓe jahoɓe ɓeɗo déplacé en ɓe humpitinde ɓe du baru cellal ɗum rewɓe e kawa ɗum surbaɓe.
Sini a ƴeewi hakkillaji landaɓe hewɓe, heƴƴodim nafa muɗum ana mawni sanne banggal cellal fo ɓuri dow himɓe kanɓe faabede banggal neɗɗaku. E wi au Niger Office National de la Santé de la Reproduction, kabaru heƴƴodim ana wondi e yaarude yeeso ley temedere fo nogay ɗiɗi ɗe hitande 2023 ley Mali.